Zasha mafuthe mfene bafazi bemphika betaxiyo kaSibindi kanvelo kaSibindi inkihla nkihla masemeshi Ntombiza seZimbabwe ziyamthanda ngoba ephethishu Thangambi ngedwa ngihamba nenkosi yoshu ngilande phansi kwaFeluka.
So long, yeah.